hello
hello
ha
walaal waxaad u caawisaa lambarka sidan looye inaad sirdaysaayso
aqoonsigaaga isoo diraa
maxaa
tiru nagu celi
waa xarunti bambas marka sirtiisu wiilo markuu samaystay lacagna ka jirta sama lacagna ka jirta qorna waa in loo xaliyo aqoonsi ma
haysto
lambarka waa kanka la lin
adagtay hadda passwordkan hadda la bedelaya saab ku dar okay afar number sheega
eber saddex eber afar
tbiga soo yeedhini soo gaa
sagaashan iyo shan
sagaashan iyo shan
soddon iyo laba
waxaan uga dhigay saddex eber afar
eber saddex eber afar
xisaabaadka hataa soo ma
cadnaan cadnaan xisaabaadka
ayo